Heavyweight Records.
Twahitaji baraka moyoni, omonene torore. Twahitaji baraka maishani, babanyesha baraka. Twahitaji baraka moyoni, omonene torore. Twahitaji baraka maishani, babanyesha baraka.
Okay, every Monday morning I wanna do my life. Upon the live side, I wanna use a knife. Maisha bila Yesu joo, si maisha fiti. Nataka baraka leo, kesho miaka nenda. Maisha bila Yesu si sipenda. I'm giving a mission to this allegation. Baraka then, we can get jubilation. Oma nene tata dintaiti ntantane. Baraka na mapenzi kwa wajane. Godipenda fazi kwa ya community. East and West, I wanna stick to industry. True my friend and family. Shika baraka mtashinda mamili. God, the way, the truth, the life, the place to be. Yeah. I'm in love na mapenzi ya Jesus. New life na stories I'm in Jesus.
Twahitaji baraka moyoni, omonene torore. Twahitaji baraka maishani, babanyesha baraka. Twahitaji baraka moyoni, omonene torore. Twahitaji baraka maishani, babanyesha baraka.
That's why God, yani the most high, amenipa kipawa. Abuchu no shai tutapibia kwa mabawa. The true first time nilikuwa na bala. Wapenzo kanitenga, nikapaki na shanga. Wapenzi lake mola ninajua nitanga. Mezi tisa pita nilikuwa ninanja. God, the way ninajua nitala. I'm not afraid, ninajua nitapita. Tunapigana kwa masomo bali siko vita. Misajangu powerful na dhani umeshika. Ukiwa faithful ninamini utapita. Wangapi walikufa kwa jambazi ojazikwa. Badili njia zako kabla we ujashikwa. Yeah, kabla we ujashikwa. Yeah, JCK.
Twahitaji baraka moyoni, omonene torore. Twahitaji baraka maishani, babanyesha baraka. Twahitaji baraka moyoni, omonene torore. Twahitaji baraka maishani, babanyesha baraka.